yatana, tai yatana, tai yatana.
Hits by Dynamic.
How beautiful you are, toto toto. You make me color. Pengine magoli weka team dead. Yowa na ma ex nimewa delayed. Tumumbe jalali ya tulinde. Kifika kwa bedi mini vimbe. I wanna fall, fall, fall in love. For your love, yeah. Na kwa kwa sautani nime fall, fall, fall in love, yeah. Hili penzi wali some mbaga kwa gazette. Nikuvute kaki chungi lage sigalete. Usinibanie tena hiyo chocolate. Moyo wangu mwendo kazi tena usinilesi na. Tai ya tana, tai ya tayana. Tai ya tana, tai ya tayana. Tai ya tana, tai ya tayana. Tai ya tana, tai ya tayana.
Benzi wali some mbaka kwa gazette. Sinibanie tena hiyo chocolate.
Liziki mafungu saba ilala kumoja nimetubu. Migwako wewe, migwako wewe, yeah. Upendo wako dawa nimeipata angalau. Upenda wewe, upenda wewe, yeah.
Dress to kill nitoke na we. Kinono nimbezi mpaka kawe. How should I speak so that to nielewe? Press to kill ni toke na we. Kinono ni mbezi mpaka kawe. How should I speak so that to nielewe?
Hili penzi wali some mbaka kwa gazette. Nikuvute kaki chungi lage sigalete. Usinibanie tena hiyo chocolate. Moyo wangu mwendo kazi tena usinilesi na. Tai ya tana, tai ya tayana. Tai ya tana, tai ya tayana. Tai ya tana, tai ya tayana. Tai ya tana, tai ya tayana.
Benzi wali some mbaka kwa gazette. Usinibanie tena hiyo chocolate. Fresh to kill ni toke na we. How should I speak so that to nielewe? Benzi wali some mbaka kwa gazette. Usinibanie tena hiyo chocolate.
Mixed by Dynamic.